ku bilownaa ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey 7 qof ayaa ku geeriyootay isku dhacyo u dhexeeya beelo wada dega ismaamulka Marsabiid ee dalka Kenya. Arrintan ayaa ku qotanta isqabqabsi u dhexeeya dad xoolo dhaqata ah, kaas oo salka ku haya lahaanshaha dhul daaqsimeed ku yaala deegaanka. Bulshada xoolo dhaqatada Kenya oo ay Soomaaliduna ka mid tahay ayaa aad uga walwalsan isku dhacyadani ka soo cusboonaaday dalka Kenya xilli ay soo dhowdahay doorashada guud ee dalkaasi. warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray Khadar Maxmuud Xareed.
Sida ay goobjoogayaashu v o a u xaqiijiyeen, ugu yaraan dad lagu qiyaastay 7 qof ayaa ku geeriyooday, tiro kalena waxaa laga cabsi qabaa inay ku dhaawacmeen kadib isku dhacyo hubaysan oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay dad xoolo dhaqato ah ku dhex marayay deegaano ka tirsan ismaamulka Marsabit ee dalka Kenya. Ismaamulka Marsabit ee Kenya waa mid ka mid ah meelaha loosoo dalxiistago ee dalka, balse qalalaasaha ka dhashay iska horimaadyada qowmiyadood ee gobolkaasi ayaa curyaamin kara dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha iyo sidoo kale xasiloonnidii deegaankaasi. Waxaana jira cabsi laga qabo in isku dhacyadaasi ay saameyn ku yeeshaan dadka xoolo dhaqatada ah oo ay Soomaaliduna ka mid tahay, kuwaasoo daaqsin ahaan u gaara deegaanada colaadaha laga soo sheegayo. Maxamed Guuleed Simba oo ah agaasimaha xarunta golaha horumarinta degmooyinka xuduudda ee xoolo dhaqatada ah ayaa sheegaya in isku dhacyadani oo salka ku haya arrimo la xiriira doorashooyinka iyo lahaanshaha dhul daaqsimeed ay dowladda Kenya hadda ku howlan tahay sidii ay wax uga qaban lahayd.
Magacaygu waxaa la dhahaa Maxamed Guuleed, agaasimaha hay-adda loo yaqaano FCDC oo u doodda dadka xool dhaqatada waqooyiga wadanka Kenya ku nool. Marka waxyaalaha hadda wadanka iyo qeybta wadanka waqooyiga wadanka aan dhexeyso waxaa ka mid ah dhinaca amni darada iyo shacabka meesha degan oo isu dagaalayo arrimo ku saabsan daaqa iyo biyaha iyo waxyaala qaarkood oo maaragtay ku lug leh siyaasadda. Saad u ogsoon tahay, sanadkan bisha 8aad taariikh 9 wadanka waxaa ka dhici doona doorasho guud oo la dooran doono madaxweynaha iyo jagooyin kaloo fara badan oo dhinaca dowladaha hoose iyo xildhibaanada. Marka qabaa'ilada badanaa waxay isku qaqabsadaan waxyaalo ku saabsan xukunka seeto iyo doorashadaas iyo inta badana ay ku sal leedahay waxa ay maaragtay inta badana xoolo dhaqatadu ay isku qaqabsadaan oo daaqa iyo biyaha. Marka countiga Marsabit oo ku yaala waqooyiga wadankan oo daris la ah Ethiopia ayaa dowladda Kenya isbuucii lasoo dhaafay u dirtay 900 ciidamo oo amni ah oo isku dayso inay amniga maaragtay gobolka Saito ay ku
dowladda Kenya ayaa 2 dhinac ee isku dhacyada u dhexeeyaan waxa ay ku eedeyneysaa in labaduba ay haystaan hub sharci darro ah, waxaana dowladdu ay ku soo rogtay deegaanadaasi bandow socon doona muddo ku siman 30 casho. Waxaana ay dowladda Kenya deegaanadaasi ay ku dagaalamayaan dadka xoolo dhaqatada ah ay u dirtay ciidamadeeda militariga si ay u kala dhexgalaan dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya. Wasiirka arrimaha gudaha dowladda Kenya Fred Mathiangi oo ka hadlayay bandow ee dowladda Kenya ay dhowaan ku soo rogtay ismaamulka Marsabit ayaa sheegay in bandowga iyo howlgallada ay laamaha ammaanka dowladda Kenya ay ka wadaan deegaanadaasi ay socon doonaan ilaa ay dowladdu xasiloonida ku soo dabaasho deegaanadaasi.
To effect from 6 p.m. tonight, we have placed the whole of Marsabit County under curfew. For 30 days, there will be a curfew in place in Marsabit between 6 p.m. and 6 a.m. We have in the last 1 week built up and we continue to build unprecedented security resources in Marsabit.
Laga bilaabo caawa waxaa jiri doona bandow lagu soo rogay Marsabit. Muddo 3 casho gudahood waxaan bandow ku soo rognay Marsabit laga bilaabo 6 maghribnimo ilaa 6 aroornimo. Waxaana bilownay asbuucii hore waana sii wadaynaa. Waxaan geenay halkaasi imkaaniyaadka ammaanka oo dhan. Waxaana rabnaa in gobolkaasi aan ka dhigno mid amni ah oo degan. Waxaan rabnaa dhammaan hubka sharci darrada ah in gacanta uu soo galo hay'adaha ammaanka. Howlgallada waa sii wadi doonaa tan iyo inta laga joojinayo dadka sida macna darrada ah loogu dilayo gobolkaasi.
Because we must bring that county under peace and we must ensure that all illegal firearms and illegal armors there are surrendered to law enforcement agencies. We will stay on this operation until sanity prevails and until we stop the senseless loss of lives in that county.
Khadar Mahmoud Hared, VOA, Nairobi.